mojodi ade tendere mako Abdullah Abubakar won ko wiete o suka umator latido wala koyde ko ya jiya kana leedi tawa o heppata ko no dubi chapantati ko wodi den o piano do barno endan wojiti hande o naati on wada gollal juude tiagal ko hebinan almaaji goddo walditi mo de golle den endan
wala binde ban shaat
mi de yahanno der no kujje tewteru mi do famdine le majjum ko tumi wurani kemi higiyo tuba ko mo leedi almaaji dum hojji hakkilo makko en gontirmini o wari nyamei hojude bi leedi tawa ekiti demi namin sappo e tatano gam min beede tikkin kinade e golle den lewru funde wati ujunaji tattati o hokkata min wodi dum hebi na fakka mawdo sanne emu
de yahi mum barama
abdullahi oni o wiidu ko non der hen o mo heba ko huntuta hajeji makko golla galdo sembe mum fu har filla guri kanyum woni ko gollota sanne subaka alla fudu o wi o mo yiani o no yaadum beydo yaade
no mi wada toti basi ko rewbe pade e ko nandi emu mido wawi wadde balde didi do majju de dum hanti mido wawi sonnude dum buudi ujunere e keme jeego ma ko lumo wala jon o ne mi hebi buudi ujunere mi sonnam mi wadi noone o e jungo am e majjum gommi do wadira ngurdam Allah du yettama ganden ko mi famaino wakati fu mi do der leede yasin jon o wuro gommi mi do wada gollal
madame Boubacar Zainabu Bisundi hore jono hawrtere wad ande enda o holli wiide ke himbe lardube du ko na fami no waawi darade gam batte wadda balla mudum e do nyibo leedi burni be yaadana garbina e do laabi yaade
la principal contre maji modi dimin godi kan woni rafi cioggu are ame de ciewama leddi niger no nawtoro e kulle emin gatta ana joni la cre grillage kulle pe irti e serpier be ciotta dum e lartube farbangere minen rewbe dum kulle kewden dum ko lartube gatta ko hani min cioda
pouvons acheter
e lay gollangal himbe lati lartube ko be gatta dum hunno endan ko wodi sane e be darta du laamu leddi wadana be ballaga hakko ko